mutendereza mwama wanga gona kukulumize erinyale omulangira se anunule abantu be omwana gwendiga ase mukitiwa kye mumuyimbire n'okumutendereza mwama wanga gona mukulumize erinyale omulangira se anunule abantu be omwana gwendiga ase mukitiwa kye muyimuke muyimuke muyimuse emitwe mwe enzigi kaba 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 kitiwa aingire mwe bawankachi abatakwawo muyimuke kaba 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 asumulule abasibidwa kabako wekulu asale misango je abalabe be basasanire mu maso ge omutukuvu afuge mu kitiibwa kye
Muyimuse